mwaramutse neza dususuruke shem yatwandikiye kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika guteranyaho rimwe 202 441 99 31 ati uwiteka imana ibahire shemwe nawe imana iguhimigisha urakomeza utimba muri Kenya ndasaba indirimbo ya The Ben yitwa ndaje ishimishe abanyarwanda bose bumva ijwi rya Amerika susuruka ni ku ijwi rya Amerika Munezero Jean Damascene w'Imuyinga Centre mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu atibite kwijwi rya Amerika. None nyakubahwa Thomas Kamirindi ko mutansomera ubutumwa muri dususuruke. Nta munsi numwe kuwa gatandatu ntandika. Munezero ndakumva rwose kandi nkwiseguyeho. Uyu munsi rero urabibona yuko noneho nawe nkugezeho. Singusimbutse. Urasusurukana n'umuryango wawe wose basheke bawe na bene wanyu liyese mucankuzo muri Gisagara n'abakunzi bose bijwi rya Amerika. Uti ubampere indirimbo Nitarejeya ya Diamond. Murakoze. Nawe urakoze cyane Munezero Jean Damascene.
Vipi mizigo meshoweka tayari. Sijechelewa nkajachwa na gari. Basijikaze usilie mupenzi.
n'ibice ni hano ku ijwi ry'Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Email radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu. VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze rwose ususurukane n'abawe.
Nitwa Muzehi Jean Marie Vianney, nkaba ndi hano muri Europe mu Bufaransa. Nifuzaga kwifuriza umwaka mushya muhire w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri famiye yanjye iri mu Rwanda, inshuti n'abavandimwe, cyane cyane abakarisimatike twasenganaga w'ikibungo cyane no mu ikoraniro twasengeragamo ryizaza. Ndifuza kandi cyane cyane inshuti n'abavandimwe bari Kameruni, inshuti n'abavandimwe bari muri Congo Brazzaville, abari Yaounde, cyane cyane ndavuga Mutabazi Mabure, ndavuga n'abari muri Canada. Nifuriza inshuti n'abavandimwe umuryango wanjye wa madamu bari Museveya. Nifuriza inshuti n'abavandimwe inshuti zanjye bari muri Belgique, n'inshuti ntiyibagiwe kuvuga amazina, abo bose ndabifuriza umwaka mushya muhire uzabere w'amata n'ubusa. Nifuzaga rero kubata indirimbo Niki watanze umwana wa data yakorara abagenzi, nimba ishobora kuboneka itabonetse mu kampa iyo nababona. Mbaye mbashimiye kandi namwe ndabifuriza umwaka mushya muhire abakozi ba radio Ijwi rya Amerika, turabakunda cyane kuko mutugezaho amakuru meza kandi asusurutse kandi atabogamye, ndetse na radio gahuza miryango BBC. Mwese tubifurije kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri uzabere w'amata n'ubuki. Murakoze.
Jean Marie, nawe uyu mwaka uza kubera w'amata n'ubuki, wowe n'umuryango wawe, urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane kandi tubifurije gukomereza aho ngaho. Turabashimira cyane ubutwari mugira mu itanga. Merci beaucoup.
Ntacyo twatanze ngo turane,
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Karasira Aimable yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati umviye indirimbo uyisangize n'abandi. Karasira we turagushimiye cyane, ndizera ko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bakunda indirimbo yawe Gitera.
Thank you.
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Karasira Imabro nongeye kugushimira na Kamayirese Patrick d'Alliance yaduhaye indirimbo nyinshi. None rero Kamayirese we ngushimire cyane, ariko ngusaba yuko uyu munsi twemerera tukumva iyi ngiyi wise Kwetu, izindi nazo tuzazishakira umwanya buhoro buhoro. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane mwese mwese, mugire wikende nziza, murakarama.
Karibu. Say a PJ, say a PJ, karibu. majibu ni vema lakini siwepo ni shinde